Gavumenti ngeita minisu ebye njigiriza nebye mizanyo mugwanga efulumisa ebiragiro ebikakali eri abakulu b'amasomero nadala ga gavumenti bweto nerabula nti atabigoberere oba atakolagane n'amateeka gano wandigobebwa oba obutafuna musaala. Kamisono wa Basic Education oba kiyite okusoma okusokerwako n'okwa secondary ye Kleofasi Mugenye agambye nti abakulu b'amasomero balina omuze ogw'okulaga jaliranga emirimu gyabwe ne bagiteeka abasomesa ekintu ekikosa ensoma y'abayizi. Mugenya agamba nti waliwo amasomero ga gavumenti agajja ku bayizi ensimbi ezisinga n'ezo ez'amasomero ag'obwannannyini era abazadde bawandiikira dda minisita w'ebyenjigiriza n'ebyemizannyo mu ggwanga Janet Kataha Museveni ku nsonga eyo. Bino n'abyogedde mu lukiiko lw'abakulu b'amasomero mu Wakiso olutudde ku Wakesha Resource Center.
If you're a head teacher and you don't teach, you have lost moral authority. And I want to come back here and meet the teachers and I tell them, any head teacher who does not teach has no moral authority to the matter of schemes of work and the rest of the plan. Because it's not written anywhere that the teacher should never teach. You cannot demand excellence when you don't teach. If you're a very good teacher, if you're a head teacher and you're good at mathematics, go and teach and let your teachers observe you. They will be able to learn one or two things.
Ebyo nga bikyali bityo, gavumenti ya kuneeteeseteese okutandika okusomesa olulimi olusoga ku ssettendekero Macquarie University. Minisita Mbezo w'ekikula ky'abantu n'ebyobuwangwa Honorable Peace Mutuuzo Mugwanga agambye nti kino kigendereddwamu okutumbula olusoga mu byensoma. Mutuuzo bino nabituuse.